sele. Alo. Riga zama ya ndori tsoma. Dandy girl, nai wango uda pachena. Kana wangu usinga chandide. Kara wango uda pachena. Moyo wangu saurwa tise. Nai wango uda pachena. Kana wangu usinga chandide. Kara wango uda pachena. Iwe wangu sandirwa tise. Mizwa chidoche moyo watarongei. Chidoche moyo wapindwa ngezi na chandatata pa wandira za upenyu makasa. Apa nevanu wakundi sasa vatiku sasa mchika hangasa. Hasila saile likila pa joda. Uda panjena kana wangu usinga chandide. Kara wangu.